aye, aye, aye.
Sam Matthews on the bird.
A genuine style.
Yo, DJ Gala, on the
beat. Black chain,
the music on Sarat.
From zero to hero.
Kukuma kwa mau wako kwa nivangi somwai we nivangi kampen. Leo sabange puma uvesele wino wino wanga manifest. Waiwe muri visioni ukale kwanga kukishini. Soko na ninja lanjeri za jaga tatu nyama ni soseji. Soko marita gula kuenda limozi kunyanja ni tauni. Nizakale monga chuvili mozi kuenda limozi kubangazi mozi.
Inenda sanka weni kuditika leli mozi. Inenda sanka weni kuditivi neli mozi. Tile diende limozi tivi neli mozi. Kuli kwa seli mozi tiende limozi. Baby,
oh my choice is you. Kisango changa my baby niwe. Together forever you and me. Niwe weka number one itima mwaini. So see ya na neva ui wali. Together forever mpaka kale diza kale. Mutima mwanga baby niwe my queen. Mutima mwago undilo linkali king. I need your love. Oh, in my life.
Inenda sanka wei kuditivi nelimozi. Tile diende limozi tivi nelimozi. Kuli kwa selimozi tiende limozi. Baby
sanka iwe baby jisakale jitozo. Ukale tendele bagariba iwe ndine. Sifuna kuzali ila kumabero wandime. Gori njoye kusonye za yatu mpoto. Akwanu ndia watu mesa tabanga ubale. Ndifuna aza kondwe iwe bazaende mbale. Moyo wabano mesa ugubeba ndishi kondi. Chiyambiji mavura goma rie ripegeti. Asanje sale pera goma usabweze moro. Divetane kukoma ngari suga teke teke. Ubonde magia iwe ajire manyazi. Adziwe uli munchi kondi ndivo suyezeta.
Inenda sanka weni kuditika leli mozi. Inenda sanka wei kuditivi nelimozi. Tile diende limozi tivi nelimozi. Kuli kwa selimozi tiende limozi. Baby inenda sanka wei kuditika lelimozi. Inenda sanka wei kuditivi nelimozi.
Download music on Sora 2.